Happy New Year, parents, friends. Mission, but to seek out new life, new worlds, new civilizations. Are y'all ready? To boldly go where no man has gone before. 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 Gone before.
Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before.
Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. Gone before. G